Kala bubi banange Iba tukolo kumu mungulira Matetu siri senye banga Kumpe kambe yonjoke Buli alumizi wensongeno Omusiri kalari nyanze Kekabitu wa kendongo kati Yene uliza wafozi Nyomba wangu zisiweyo Jemuru miliza wantufe Nemutu zimba kenuru tata Polisi mungu zekatuse Polisi mchisutenya Polisi yete chaya laona Na ya wafenguzi waliwochi Kuruale ilo wensansurula Na uunzi kenguzo jajimpa Jiembo kalengu malirite Kijewo jiri ya sinige Uchawe na kezo kujigana Na inga weli walutwe jindu chino Kisana ni maro kwenyeza Nibanyini kusomba sente Zemu itenguzi mwetekeke Omu polisi wa imbati Yeko pole limani basude Kupolisi posti chama kata Awono wimazini akina Katisumuru lensongeno Nyanjale nguze omera Ereme kutoke za konye chupe Mgatitu wake ya jeti kakari Njia ulo, eri mweji tio kwe yamba Muli mweji titomvamu, neche tuita na chitegera Omu polisi ono sonyiwa, dimuntu mazimela ngakwe Njia ulo chambalo nerinya, soto fana nambio untu Laba bogwa kusangao, nonyi nyanyole songeyo Na mazigolu muga putonya, kubani nekezi ndi kusalire Nemufa muli mubanatini, habete kereza baibuli Nekuruwa nabate kero jisoma, katewe kereza temariona Fune chisamuli eche dini Nengu kore la kusongeyo Neka tunda inyi itachigana Kukuyamba wasabio kubayamba Lababosi marienko zesaweyo Ujayo mkapaso kusima Na angene petanti nsingo Uluechi la vochocho wanzi Labati wawune sonderula Bamiya wakunguzi wa suka Ninganduruzi esaweno Kopolo wa sute ya mpangite Unumu itenti ya banange Akasimu kananga Tuja kule kwekisa banange Ama komira konna gabuge Nidembe muli kutembozi Ate muli omwali nokulinonya Nayo kulinonya nge wange Nundala sankwe unyakale Abajivola mwege ngerezi Nungye chitio mutambuli rakwe Nangi na bembuti enge chufu Inyongaziri mutu lafikila Neba nangi tukirizi ganyi Mutu soku sote kari Kututandi kukole vya tutumwa Emoto kezi kanka nangi ndaku Erinyo mutu wanyinji nyo Nogata kechi gambu ntika Sikiti eno nubu ntuntu Gocho imi za kajivuga Na yeta bamuli kuchituka Noje tekezo lutaruno Bolu malano lutaruli Ekira mwechi singa kumoto keyo Ndavi wamu ni mitova Sadipate iseke banga Shamu ili kunu wandika Bumalano mugambo chivuga Ajitwara wali hawa kutuma Taluayo na kugamba wana Anonya kawunga kabanika Nenju jari mba mwanja Nenina kuye kisaja jogete Wanasi wawa yeche wawe Ngare tatu medina muntu Kumu yoko kutuko mpolisi Notu nulirabe wa mwe Ngoli mko mwa yuya Kubanga no mpolisi muntu Kukute na kuwa kantu wao Kubana woli mwosano ya yuya Numu gamba teleze motoka Bagala na mwaba batuma Nanonya mataba wana Echimpiso mubia bangichi Nguze koze kutasa zate Nange kenyini fune kumva Omula mzo kufana na konze Taji ya kubaje taga Aji ya kubero mkwe Numu ito mubio kukuyamba Wajigana na tajitwala ejo kimufuula mukyamu tamanyi nabo tayamba bajere tuli enguzi kuyamba nseeno nze n'ogwange buno obwakkobolo ku polisi bozi kyekyanabata bakuleeta olw'omusolo buno kuba tannagowa bamukwata mukomera tusaawa kibooko ne zikutama emabega eyo bw'oŋŋamba mu mpola munnange ndeka nzire yeekanja kuleeta okwata mu nsawo si kigaana naye nkulumiriza obutalwayo kuba omusolo gwa gavumenti gwanguye bakola enguudo zino n'ogenda n'ogunoonya misinde n'ojja nago mbeera mu biiki ondala sootya bwe wampa ssente nga n'ekyezaakola kijunaggwe nze kopola amanyi ekyamakata emmere ndya ya bwereere olwabazzi b'emisango bajuna kuba ennakozesanga basajja mutuggyeeko olumbo oyo oyo obusimo bwammwe tujja kuzira tulyoke tubasaawo ekibooko nga teriserikala ttakuliiso bwate mumutugambo bajuna ne mutulangira ebintu ebyo neluzira abazimba ebigango wagenda kujjula onoowulira amateeka mugakuwasa bijiiko ne mutukabira tonvaamu nakke ne tufuna ekisabambiya mujja tutamya omulimu guno kale nsonga eno buli ali mu kifo ekijunammwe aba woofiisi munjulira babalangira okulyatonvaamu kulikuja n'empapula zajjakaata n'akwegayiriira okolebwa oti teraako omukono ngo byabange bimala ennaku ssatu ebyomwezi bakama abo bagambe bwe ndeese kano bigaana okuyita gye birwa ennyo naawe omanya ennaku ya ssente ebirwa n'ebyengobanja kufiirwa okweyongera akantu ako kennaamatiisisa abantu bano tabeera mubi nga ssaakeera nga naawe omukono oyiwako nnyo nga byagoba bigenda mulaala lwaki mpita omubiri olw'okujuna so ne bwe ŋŋaana otototuuma nno nti tamanyi ennaku otajunaasi kale enguzo tuyamba ababiri n'oginsibako obw'omu ti mubadde kyabaleeta ssente nkukulumye ku nsonga eno kale tunuulira abatakisi mutikka n'omunaana omutto tumanyi ennaku ezunzammwe poliisi ebayambye ennyo nnyo n'abasaabaze munjulira ku muyiggo weguba ogwa takisi mutambuzaako n'ebigeremwe mu kikumi ennamu zirimunnya enenzi tennatuuka ngagga wadde nkola kuyigga emmotoka ak'obuntu kambaamukko n'ompa kyompa n'onoonye nva laba ategize bwe mba mubi nnyo olusaasasa lujja ttuggwa naye mwenna kijja bakosa bannange njogeredde wano mulekeeyo okukola ebyefujjo tunajjirya bayamba mukyate olwo tufe enjala abapoliisi kubanga enseena erongoose amateeka mugakutte bukyamu tubakutte mu mpolo gabakwasa akuba owuwa kubawumba temuli balungi nnyiikadde okulya enguzi okuggwawo nga wakyaliwo obwetaavu kigenda kubeera kirooto olukalu lun'olwafirika amawanga g'abazungu ojjigoba kugoba bwavu kyekyasooka ne kakkana okufaananako etyo ate nga nayo bakyajeemiisa ye enguzi yatandikawo ddi ne mu bayibuli ndabamweri ne yuda yakwata zaabu n'abalaga yeezu bakwate abayudaaya baali bagagga naye giwerakufa abaavu tuti sandyogedde ensonga eyo mwe muntankudde gitulanga ng'ate mwe mugikuŋŋaanya eyo okugattako okugireeta n'okutuuka katugitwale tubamalira ebyetaago nandiwummula opoliisi ng'oyo okulangirwa ebitatuuka era abatuuze b'ekyamakata mulinjula sibaddemu nomubi ng'abantu b'ensi by'ekyamakata yakwata nakato omwami kamya ate lwakuba yakwata muzeeyi nakato yali nkaŋa ateeyinza enguzi kuwaayo nkyamu naye era mu nkola ey'obuntu ekigambo kutta kuliiso nze nkibulwamwaka bikonna ozza enguzi ekibi temanyirwa anti ekola enjuyi zonna olwa nsonga oyinza ogimpa ani gwewawaabiira agimpadde poliisi mutulanga bikyamu eriyo abali enguzi okutusinga mu biseera bya kampeyini nammwe mwagirya twabalaba abantu baabawanga ssente nesimbawo nsaba okunnonda nente muli ndizizaawo edda mutulanga kinga nammwe bwe muli mumundage yagaana ssente zireke sikwagala kukulonda muga katonda mwazimiranga ku busanduuko bwe bwalamula mutuleke bannange tubakolere ebyetaago nga temutumuliza nsi eno naffe tweyamye okubayamba kopola amalinda z'ekyamapata nga n'ekituluma nkyogedde temuddamu tuyamba nsi eno kubanga yajjula obwetaavu nze njirya kuyamba abalumwa wadde nange wenzija kunva naye nguzo tuyamba ababiri n'oginsiba kunkwewuunya nze njirya kuyamba abalumwa kubanga nange wenzija kunva naye nguzo tuyamba ababiri n'oginsiba kunkwewuunya zinjirya kuyamba abalumwa kubanga nange mwezi jakunva naye nguzo tuyamba ababiri n'ogisira kunkwewuunya